nitwa Nshizirungu Hubert ubwo nkaba mfite imyaka 45 nkaba narakinye mu kipe ya Kiyovu Sport kuva nkiri umwana nakinye muri kade ya Kiyovu kugera ngera muri senior. Urebye twebwe muri sport akenshi ari inuza ijya kuba Jenoside yakorewe Abatutsi ijya kuba twebwe nk'abakinnyi twari tumeze neza nta kibazo twari dufitanye yarabakinnyi tudahuje ama equipe twarahuraga tugasangira twaratemberanaga tugasohokana rimwe na rimwe mu bakinnyi twari dufite inshuti nyinshi ugasanga twebwe rero mu bintu nk'ibyo byerekeye nka politiki abenshi aba sportif tutigeze tubijyamo cyane kuko twebwe icyo twari dusangiye politiki yacu ari sport ikaba ariyo twari dusangiye cyane twebwe nk'aba sportif. Urebye twebwe ntacyo twebwe ku bakinnyi nta na kimwe cyagaragaraga nta na kimwe twebwe icyo twari tuzi twari turiho cyari gukina nk'uko twasangiranga n'andi ma ekipe mu bakinnyi mu bandi ma ekipe mu bandi bakinnyi nk'abafana ba Kiyovu bamwe twari tubanye neza bamwe twagiye batwegera cyane nk'abafana hari bamwe bari inshuti abandi tukagenda duhuzwa nyine n'umupira ariko muri rusange twari tubanye neza cyane.